Nawe tunapendana mdaote tuko pamoja ni si tunafuatana wapamberozi na wauma wanaulizana inakwaje mimi nawe mpenzi tunaivana ndo alivyo hawapendi kutona mimi nawe tukicheka ndivyo sivyo watafanya wanavyoweza nia yao kutugombanisha
oh, na mimi na moyo sio jiwe na kwako siwezi kusema bora iwe hiki my way. Please sije ukafanya ni wewe ukapa faida wapambe we mama wao wapambe ona wapambe 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 na mama wapambe 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 wao wapambe we mama wao wapambe we mama ni wapambe wapambe nyuma.
Oh jamani mama mia mama mia
tano.
Na kupa kidogo changu pokea
Doio.
Wapambe wakiongea akia Mungu wendo na kuzimia.
Oh
jamani mama mia mama mia
tano.
Na kupa kidogo changu pokea
Doio.
Wapambe wakiongea akia Mungu wendo na kuzimia.
Wea shula mama sani, kani pitisha uwani, kani pitisha kani paile nini uu.
Nini tema?
Ah, jamani jula, wote wapo wanjani, ujisnapisha selfie na video.
Nini tena?
Miuno ya feni bofu nionyeshe mama, nyonga ina mambuza megoma. Bado sijaona mbofu chula wenye rana, nyonga ina mambuza megoma. We dada chula gani, we chula mshiamba. Tangu mziki umewashwa ujapiga msamba. We mama chula gani, we chula mshamba. Tangu mziki umewashwa ujapiga msamba.
Acha baria. We dada unajita chula unaogopa kupiga msamba. Kama kweli chula njokati upige msamba. Wona jita chula unaogopa kupiga msamba. Kama kweli chula njokati upige msamba. Ona basi piga msamba kuna tengesha msamba anda wo. Moja, 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 basi piga msamba kuna tengesha msamba anda wo. Moja, 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 moja. Oho! Abala MC 26 kipaji. Anikiwa finanda klasiki, anikiwa na producer Fadhili chunchuchunchan. Anikiwa na tiramento, ashoka alisho mwendo.
Tukwelishia pa. Hey, aminia kwa menikiwa na DJ Raida, Mr. Misondo.
DJ Raida, on the beat.
We chunchu Mr. Finanda. I wanna kwa tiramento zeke. Gang, ami toto ya finanda klasiki. Bakara mapekan, bakara mocha yo.
Oh jamani mama mia mama mia. Nakupa kidogo changu pokea. Wapambe wakiongea. Akia Mungu wendo nakuzimia.
Oh jamani mama mia mama mia. Nakupa kidogo changu pokea.
Ndio.
Wapambe wakiongea.